uko twabifasha twabifashe neza cyane kubera yuko nk'uko twagiye tubivuga kandi nuko abantu benshi bari babizi nuko kiriya kibazo cyari mu rukiko cyategwagana n'ubutegetsi na leta y'u Rwanda. Ibyo rero umucamanza yabivuze arabishimangira arabigaragaza. Abandi ari bariya abasigaye bagiye kuzafungwa n'abarekuwe bari ibikoresho. Icyangombwa rero nuko kuri kwagaragaye niyo mpamvu rero twebwe twabifashe neza cyane.
Hanyuma se umucamanza bisobanuye ku buhe buryo mu yahe magambo General Nyamwasa?
Umucamanza mu rurimi rw'Icyongereza yavuze ngo the assassination attempts were instigated by the government of Rwanda by the people from Rwanda.
Ibyo bivuze ngo umuntu agenekereje mu Kinyarwanda ngo kugerageza kwica Kayumba Nyamwasa no mugambi wacuzwe na guverinoma y'u Rwanda, byakozwe n'abanyarwanda ni nkaho
bikorwa n'abanyarwanda.
Murumva bihagije kugira ngo byumvikanishe ko kuba abari bagiye kubica baratumwe na leta y'u Rwanda?
Birahagije kuko ibyo ari byo byose nuko muri aba ngabo barekwa bane bagiye kuzafungwa. Ibyo rero birumvikana ko ababatumye bagaragaye n'ababikoze bagiye gufungwa.
None se kuba umwe mu bakekwaga kuba yaratumwe na leta y'u Rwanda Pascal Kanyandekwe, uyu mucuruzi yagizwe umwere ndetse nuri yabatwareraga imodoka, ibyo ntibyaba bihanaguraho uruhare rwa leta y'u Rwanda muvuga?
None se bigabihanaguraho gute kandi umucamanza yabivuze? Iyo za kuba bihanaguraho uruhare rwa leta y'u Rwanda nayo ntiyakanayivuze n'aba yavuze ko n'abari abere. Urabona nta nubwo aribo abanyarwanda bonyine bari muri uriya rubanza, hari uwitwa Rukara, hari uwitwa Asade, nabo ni abanyarwanda. Ubwo ni ukuvuga ko niba n'aba ngaba bafunzwe ari n'abanyarwanda na leta y'u Rwanda nayo yayivuzemo, ni ukuvuga bariya bane basigaye bagiye gufungwa na leta y'u Rwanda nibo banyacyaha bagaragaye. Karekezi rero mu bintu by'imanza habamo ibintu byinshi, abaperereza, abaprokireri, hari ubwo umuntu ashobora kwibeshya ku kantu kamwe yenda umuntu akaba yarekurwa. Ntibisobanuye ngo kuko bababwiye ngo babarekuye ko batagize uruhare muri biriya byaha. Igihe umucamanza yabisomaga yavugaga n'ibyo bavugaga, ariko yenda hari ibyo batakoze neza cyane cyane abari mu iperereza akaba byatumye babarekura. Ariko ntabwo yavuze ko ari abere, ariko yagaragaje ko habayeho ikintu cyitwa mu Cyongereza inconsistent mu bindi bimwe. Ibyo rero ntabwo byatumye bababere, ariko kuba barekuwe mu nkiko bibaho. Uretse mu Rwanda niho yenda igihe leta yategetse ngo ufungura fungwa, igivuze ngo urekurwa urarekurwa, ariko inangaho ubucamanza burigenga. Igihe haba akantu gato nk'akunga ko umuntu iyo aba ari n'umunyabyaha ashobora no kurekurwa.
Hanyuma se ku ruhande rwanyu se mwaba muteganya kujuririra abantu babiri bagezwa abere?
Karekezi njyewe n'ubu ngubu n'abariya bafunzwe inangaho muri South Africa, igihe umuntu umufunze imyaka runaka ashobora gusaba ko arekurwa. Njye nibazanansaba ko babarekura rwose nzabasinyira kugira ngo babemerere babafungure, kuko bari abantu ntabwo mbazi, nta n'icyo dupfa, nta n'ikintu na kimwe banshakagaho, nta n'icyo bibye. Ariko uduhiga ushaka kutwica ndamuzi, uwo nawe yisubiyeho, nawe cyaba nawe twaba tugize amahoro. Ariko icyo nakubwira cyo bariya ni ibintu by'ibikoresho, kuba rero wajya kujya kujurira ukajya kujurira ngo kugikoresho bakirekuye cyangwa ikindi bagifunze, kuri njyewe numva nta kibazo cyaba kirimo, byaba arimo gusakurira ubusa. Ariko rero kesi nka ziriya bundi ni igihugu kiba kirega, ni crimes against the state. Leta ishatse kujurira ntabwo nayivuza. Ariko kuri njyewe nk'uko nakubwiye tugitangira, njye ibyavuyemo ndabyishimiye cyane cyane ko mu by'ukuri siko leta y'u Rwanda bajyaga bavuga ngo twarirashe, abaturashe bahagaragaye, uruhare rwabo rwahagaragaye. Ubu njyewe ndumva nta kindi uretse amahanga, abanyarwanda kugenda bakabwira leta y'u Rwanda bati mushaka iki ku banyarwanda, mwategeka mute kandi murabicanye?
Ndabashimiye cyane General Kayumba Nyamwasa, tuvuganye ari muri Afrika y'Epfo i Johannesburg.
Murakoze Etienne.